cat. My name's Fashizi. Biggie, Shashi, Pat.
Gotta God.
Benzema, Volgama, Rangema, Nicky Patagali with Rangema, Benzema, Volgama.
Nicky Patagali to bulky noma, ha! Nicky Patagali, takuwa nakula mabata kinoma. Nicky Patagali, nitakuwa tozi, ha! Nicky Patagali, paka bebe ntazilete ya pose. Nicky Patagali, nitangaza. Nikipa tagari kuchenji mabata masakaza. Nikipa tagari nitaringa, ha. Nikiwa napanda kwenye gari yangu nitaring back.
Bebe nataka gari, wono nataka gari. Masela zangu mtani nao nataka gari. Shesha nataka gari, kanka nataka gari. Na mikipata gari taizunguka Zanzima, taizunguka Zanzima.
Got my two pack back, hairstyle you know that. Bad girls that lot of shit, I the voice call that recorded. Them niggas ain't I know, Danzima I know. Pull up, kwa push out. Kichwani ni na map, tenda kote kila kona ya dog. Bebe ni mtoto mkali, luki sexy neka, huh? Magoma kinya mwezi mpaka mtoto anasma. Bata wapi nteka wese siokas. And I won't delay, all day or day. Till I get paid, bata kila siku, usiku. The ball mzei, nikiwa na machizi ni hat bags. Pako shumisha vyo, macho mekundu we blow. Then papers we throw in hand.
Bebe nataka gari, wono nataka gari. Masela zangu mtani nao nataka gari. Shesha nataka gari, kanka nataka gari. Na mkipata gari, taizunguka Zanzima. Taizunguka Zanzima. Tapoki nyama, taizunguka Zanzima. Taizunguka Zanzima. Tapoki nyama ni.
Bado sijaipata, but they talking about my life. I only ride up for a day. Now she's tryna be my wife. Ntacha gumzo way I stay. Wachache ndota kuwa my type. And it be like, hey, yeah.
Yes.
Nikipa tagari, ntafuta mapozi. Ntembe na bonge la sister do. Na drift tu kama bitozi. Mia 30 la stini misita do. Na bonge la chupa la champagne. Tafikiri tunafanya campaign. Hapandi maboya, dem kala toya. Oh, ya tairi na sustain. Baga moyo ni half an hour. Tacha tubo zimejigawo. Zigo utapaka kama nimefunga mbawo. Try to be what I be. Nikipata tu, it's not me. Nige kukwa keys, my nigga please. But you don't see what I see. No keys.
Bebe nataka gari, wono nataka gari. Masela zangu mtani nao nataka gari. Shesha nataka gari, kanka nataka gari. Na mkipata gari taizunguka Zanzima. Taizunguka Zanzima. Tapoki nyama, taizunguka Zanzima. Taizunguka Zanzima. Tapoki nyama ni
Zanzima. Benzema, Benzema. Nicky Patagali, Benzema, Benzema. Nicky Patagali, Benzema.